Yo, it's Kiki Money. You know our poor Mecca? It has been a long time, a long time. Let's do
it. Queen of the King, na madem wa mjini pa town.
Yeah.
Habari ya mjini ni gigi man.
Money!
Naona hawapendi kuniona napendwa mtani.
Yeah.
Hey, now when I do my thing. Mungu ananipenda na mumba no ngana na nga.
Yeah. Hey.
Kote mina 20, Easter, yani no bala.
Hey.
Nanga kama sim, babala.
Fuck down.
Lakini mizama kind, watoto wale. Wanaona natamba, wanataka namba. Matozo napangwa, masnichi mapanga. Wanajitumisha wabei, levoza masaki obey. Ay, hakuna chochote na say. Okay, alright, niko so sex, so nice. Oh yes, na fright, na enjoy sana my life. Okay, alright, niko so sex, so nice. Oh yes, na fright, na enjoy sana my life. Okay, all them ladies, let's go dance. Okay, shake your body, twerk. Okay, all them ladies, let's go dance. Okay, shake your body, twerk. Give me the lighter. Kaganja na washa, kivuta na vuta kabom male basi mkewe pata. Mimi ni rasta, sijai kudata. Ukinipenda na kupenda pia, ukinacha na kuacha. Sina muda wako hate, mindo topic ya debate. Niko real, siko fake, usulize nani na date. Sina masha ya kubeti, muda wote mina flexi. Fry high kama jeti, dele kwenye magazeti. Yes, speed in me, warina nina watania. Nimerudi kivingine, wanakaza na wakazia. Nishawe kania, kama tu mama Samia. Jina ni kubwa wana nibania, sichoki na jipambania.
Okay, alright, niko so sex, so nice. Oh yes, na fry, na enjoy sana my life. Okay, alright, niko so sex, so nice. Oh yes, na fry, na enjoy sana my life. Okay, alright, niko so sex, so nice. Oh yes, na fry, na enjoy sana my life. Okay, alright, niko so sex, so nice. Oh yes, na fry, na enjoy sana my life. Okay, all them ladies, let's go dance. Okay, shake your body, twerk. Okay, all them ladies, let's go dance. Okay, shake your body, twerk. Okay, alright, niko so sex, so nice. Oh yes, na fry, enjoy sun of my life. Okay, alright, niko so sex, so nice. Oh yes, na fry, enjoy sun of my life.
At ninjaphoenix.com.